Nawaini hesabu ya makosa yo. Lele niko bani natumia. Kwa kweli kila penzi lina historia. Ila la kwangu staki kulikumbukia. Lele mina mitungi mdomoni na mirungi na feki juu. Na bado mlango sifungi hata busara sifungi makofi juu. Kweli mlinivumilia. Yote nilokufanyia na hizi niliwahi kwa nawe. Ningengojea ujana upite. Hata usingizi haupiti. Thiridhiki wewe kuwa na yeye.
Fools goes around, come around.
Moyo unauma ila.
Fools goes around, come around.
Moyo unatetereka.
Fools goes around, come around.
Siwezi tena kusahau.
Walls goes around, come around.
Moyo now my love.
Yeah. Punguzo la penzi ya lipo no. Nikisema ni kurudi ntakapoko. Nasikia hivi sasa una baby boy.
Siwezi tena. Nilikuvisha pete, ukanivulisha upendo.
Napata kiu, sijiwezi, moyo na umata. Usisahau mpenzi umeniumiza. Visigani siye chunga fupa. Kitanzini umeninyiniza. Kituoni umenipitiza. Na hizi niliwahi kwa nawe. Ningengojea ujana upite. Hata usingizi haupiti. Thiridhiki wewe kuwa na yeye.
Walls goes around, come around.
Moyo unauma ila.
Walls goes around, come around.
Moyo unatetereka.
Walls goes around, come around.
Siwezi tena kusahau.
Walls goes around, come around.
Moyo unauma ila.
Sahau mpenzi umeniumiza. Visigani siye chunga fupa. Kitanzini umeniniza. Kituoni umenipitiza.
Higher than music.